batonya galembi powe ababaka bentu nyendulundu boza ninde kompakadi kukwana tombala mukantu ofunfu bide kota wanya na eno kota wanya simwangu weya dobulungi wakuyinga nangerinya lyankoze sisaga bansasulira kundaba batonzi kakanye konjolonga bebo jokoma okunumya teka teka byakuoza bwenfa akwagala ebitufu yenze bwongo bwo buli kuba kulimbalimba n'okusuubiza ebitali baawo bangangezesa
ebolabe ngakola pulakitisi kibirago lwesambe mu myenda nyakuteba musonda mwoka tugende nambole lero kusimba omupira gwotelere mwekisawe bakisaye kyonna obudde butotototololo akasawe bakasaye konna obudde butotototololo
anabaloga balungi kyokka muntu oyo yandibanga mwamba beshangira ku bantu balamu ne betunga ku busa kulubba otagala n'obulenzirenzi mepoli ku bulungi bw'ofulunga mutosi bye bunjogera konfofolo nga bwe ndi omwenzi ataweneena era eyabulwa n'elaavu mu nsi byogerwa n'abasajja kyokka engeri gye bakwanamu mmebombi atali muli wa bisiyaga n'ali gibalagidde w'emmesezo omulenzi omulungi omuto eva simaati yense ate buliro olirungiwa bye bakwogerako ndaba ebyo mebo twala amazima gange kubakyeraavu yoterere ndaba nagima bakusooka binti kuleke mmenya nfa bangangezesa
mebolabe ngakola pulakitisi ibirago lwensambe mu myenda nyakuteba musonda mwoka
chokureti nekasaiza kasamusamu ngantagadde n'okuzuula katonda mu butuufu gyali obulungi bw'oliko mebo ebintu bye bise mu nkola mpya okwefaako ekisukiridde bwe bulungi bw'abamu mebo wano beesaaba agazigo gaabwe ne basuubira balungi abalungi b'ebizigo switi oba mponyeza ddya bwe teweetaaga ripeya yonna ngenda okukuba embago wewera tekirungi n'eddiini yemu faaza banadde butende gyali ye mupaatiri gwenda byetugatta angezesa
mebolabe ngakola pulakitisi ibirago lwensambe mu myenda nyakuteba musonda mwoka tugende nambole lero kusimba omupiira gwotelere mwekisawe bakisaye kyonna obudde butotototololo akasawe bakasaye konna obudde butotototololo tu
nkusaba onnange mu nsi yonna mba omukuumi atalishuka era nsaba federo yange n'obwakabaka obutalishuka bogere balikowa nti ensi eyitibwa mebo yesamba demokulasi ng'obukulembeze buwoma teryabutuuka mu kutate mpozi mukadde Mandela ye mu nsi eyakikoze yekka mukadde Mandela ye mu nsi eyakikoze yekka entebe ya pulezidenti ogintadde mu kiwedde kanwanyisa abalabe bange ebiva ebinkonjerwa enkumu byogerwa lwakuba ntebeeyo ababadde batwegwanyiza kati bayiya kutta muntu naffe tutayize ensalo okwetanga atabaala yenna omukamba manye sasi kayanja yali notukuma sore vende sebali kulijo kwenjagara yono bangangezesa